mafafane wasiama sikosia kesho na nagiane wasiama ni wasiama mafafane wasiama sikosia kesho na nagiane wasiama ni wasiama mafafane wasiama sikosia kesho na nagiane wasiama ni wasiama mafafane wasiama sikosia kesho na nagiane wasiama. Irikana ore ahonokirie siana sisira erikuma misiri digarisha farao imemete dhudha kimadode kera jira iria ine. Irikana ore ahonokirie siana sisira erikuma misiri digarisha farao imemete dhudha kimadode kera jira Niwashama fafane washama Niwashama 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 fafane washama Niwashama 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 fafane washama Niwashama 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 fafane washama Irikana kore atorutire mutorere inewale wadumanene agitwarira na otheri wake gituhewe dona gitwa bararia. Irikana kore atorutire mutorere inewale wadumanene agitwarira na otheri wake gituhewe dona Sikosia kesho na nagia da sejagia Newe ilo mode ni kiona rosio Hallelujah, fafane washama Irikana tewe da sejagia Sikosia kesho na nagia da sejagia Newe ilo mode ni kiona rosio Hallelujah, fafane washama Niwashama fafane washama Sikosia kesho na nagia niwashama 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 fafane washama Niwashama Sikosia kesho na nagia niwashama Niarikete Niwashama fafane washama Niwashama Sikosia kesho na nagia niwashama 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 fafane washama Niwashama Sikosia kesho na Fafane washama Niwashama fafane washama Niwashama Sikosia kesho na nagia niwashama 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 fafane washama Niwashama Sikosia kesho na nagia niwashama Sidero niwashama fafane washama Niwashama Sikosia kesho na nagia niwashama 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 fafane washama Niwashama
More music at gospeljingle.com.